nikirudi mbele sitembei, nimeridhika, sifurukuti wala sipumui. Nimeona wengi la ufanani nao, wenye magari, nyumba na uwezo wao, cha kwako wewe si walicho nacho wao. Imenikolea
haya hoya, nikipenda roho, sura yako inanipa mwanga wa kuona mbali, mlinzi wa moyo wangu, silaha kwa wengine. Kwa nilivyokolea, acha niwe chisi wa mahaba, moyo nikolea kole.
Ya habibi selelea, selelea mimi wako, raha zangu ogelea, ogelea huma zako.
Habibi selelea, selelea huma zako, ogelea, ogelea.
Mpenzi wangu,
chukua
nipe,
chukua
nipe lazi,
chukua
nipe,
chukua, chukua
nipe lazizi,
chukua
nipe habibi,
chukua
nipe ayuni wa.
Wangu professionali, oksijini maisha yangu, maridhia wa kila hali, mtamu kushinda asali, mkupe nini sema wangu, raha na kumiminia.
Yani kama mateka, adhabu minazivumilia, kwa raha nazo zipata, sijabu mimi kulia.
Habibi selelea, selelea huba zako, moyo nimekupatia, uchukue wote wako.
Ya habibi selelea, selelea mimi wako, raha zangu ogelea, ogelea huba zako.
Chukua
nipe,
chukua
nipe lazi,
chukua
nipe,
chukua, chukua
nipe lazizi,
chukua
nipe habibi,
chukua
nipe ayuni wa.
Web Inc.